Sindano kame jame, aroro kame piga mukoro. Mafisi wa kukrom, mbogi lege mbonyo. Nika juu, chaju hile kakotika.
When it's yellow end, I'm a dipen. Unapeka lion, I'm a kitten. Then sura na kupeka five, haka kitten.
Niko na kamu tu, na wengine wanadai kukamu tu. Wey, chum.
We mchamuka, stari nguru, nguru. Makora kakondani, sini turu, turu.
Wa mlambeza, wa mnyonyeza, na malaleza. Niko drinks na maexa.
Kakonja na kapea miti. Kula nduru giza niti chupi. Bobo shanta ya 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 ya. Dushka wika oh mama mama mama.
Kula nguli takushi wana watchman. Uju wan awa una wika tutu.
Bang bang bang. Niku bang bang. Alejandro chief inspector.
Bahati mbaya ukinipata juu ya handas. Kwanza nikichanganisha shada. Nipe heel position. Heel position. Heel position. Jala heel position.
Chapa ilale. Chapa igande. Kirere nita chapa inyame.
New position.
Kiwasha ingale. Chutu kumazi basi wacha izame. Yando bazeng bazeng. Kuto kililia basi.
Alota Wash Alota Ochumbulo Alota. Bate bass na ma boys tumechill. Tunakata mizinga Alota. Na ma dem wangi kam na na. Tunakwanga girimba Alota. Na ma wetete wetete boss utabaki umelola Alota. Tuko jing na ma jong na ma fans wa kubezwa nzoza Alota.
Uliza guashi wa beba na mashuka. Lembe store ndio ni kuchome kipono. Ngore odi ndio ni kushe ukiponwa. Rungu yangu suta baki ukishono. Pike munju ndio ashikwe na homo. Hii ni tension na itaji kuseti. Mangios wako wengi na itaji kumedi. Bash ni ya waras chui ni kue kipedi. Kauna usoro chui ni kueke pendi. Bash ni kufine chui ifike weekendi. Awa super wote na wapika paki. Sina ndai nilipoteza nga kaka. Ngius ako jabana na dice chui friends kiss.
Pate best na ma boys tumechill. Tunakata mizinga Alota. Na ma name on the gram na na. Tunakuanga girima Alota. Na ma wetete wetete boss kusabaki umelola Alota. Tuko jing na ma jong na ma fans. Wa ma jong na ma fans.
Weno boya iwe kifosi moyo. Aso kupe na mupe kisogo. Tusipoteze ne time usilete nyondo.
I need some love now. Some real love now.
Upendo kwa yai wezi fosi moyo. Upendo kwa yai wezi fosi moyo. Aso kupenda mupe kisogo. Tusipoteze ne time usilete nyondo.
No
I need some love now. Some real love now.
Yo.
na kuna venye mafisi unawadeza tu ulifanya ni wachane na Melissa, Patricia, Vanessa, hata na Teresa. Mama niko solusi na keja nikorojo, kizani utalamba ukita ikiona. Akifika eriyata msokonya, wabebe na kiondo ukiguza kanyondo. Fika kanito tutine waba wachokoko, ikikupa silver goro ntapea kamen, chumini girimba kwa shea kamen.
Sada ni ujaro ni
mlias kapno loyo zote mga jangu ten. So ina kwenye video kitaki again, chuna kinoko badai kika
chen. So mashi
yeah. Love it when you make you suck my bones like a ball. Make me think it's a tall and tough like a wall. You pretty girl, it's a bad man a call. Make you fly high like a bird and drop down at all. Hey, tell your body good on it a mad me. Hey, tick for me, wack it up on me. Hey, this something so tight, it a grab me. Hey,
anything me say you do it gladly.
You been down a builder. You been down a builder. You been down a builder. You been down a builder.
Tingi na nagoro, alafa tuweto lo. Kwanza kiwa momo, buda na mchongo. Macho za kondo, go chongo. Na mimboko, mbaka usogo. Dima kiwa kampwa na stone proper. Alafa kiwa baswa na
mchongo. You
watch the pull up, but you have to play again.
Yeah.
Again.
Conscience. So mashy.
Yeah. Love it when you make you suck my bones like a ball. Make me think it's a tall and tough like a wall. You pretty girl, it's a bad man a call. Make you fly high like a bird that drop down a tall. Hey, tell your body good on it a mad me. Hey, tick for me, back it up on me. Hey, you suck me so tight, it a grab me. Hey,
anything me say you do it gladly.
You been down a builder. You been down a builder. You been down a builder. You been down a builder.
Tingi na nyagoro, alafa kuwe solo. Kwanza kiwa momo, buda na mchongo. Macho za kondo, go chongo. Na mimboko, mbaka usogo. Dima kiwa kampwa na stone proper. Alafa kiwa batwa na dondosa. Pale downtown na dondosa. Pale down, kudondosa.
Venye wejibeba ka new dime, new dime. You penda na penda chako. Venye uicheza ka new dime, new dime. You penda na penda.
Nyanya, peleke na ring. Mangoka wakifika basi peleke na ring.
Niko ring na bifuacha niwa. Zimeshika na bifuacha niwa. Kwa the ring uyo bana chakua. Shikilia bana uyo takua.
Inenoma sir. Peleke na ring. Kiki wakaman peleke na ring. Ziki nyanya peleke na ring. Mangoka wakifika basi peleke na ring.
Sare jungi uzi bana chaniwa. Akidai rungu bana chanijua. Nim hot kuna vile ntaungua na maziwa jo Mr. Pumua kuna jebe na Mr. Kijua ukondede na Mr. Kijua niko ring na mademo mejibeba afadhali mpige kuni mejiweza kani turi kule jo shamkemba lenga sura mite bidi nimemcheka kako jaba niko jaba na majempa na masingo zile ngori siata hepa alizichochora ntri ya kateseka piga dry dry chesa uliweka zima bad na ugiza iko beta. Unda home suta pigo hadi ngeta. Niko ring na bifuacha niwa. Zimeshika na bifuacha niwa. Kwa the ring uyo bana chakua. Shikilia bana uyo chakua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka man, peleke na ring. Ziki nyanya, peleke na ring. Mangoko wakifika basi peleke na ring.
Jaza dash wako form wako bie. Leta shash niko ring na ma DF. Ongeza jag sina weng ya ma BM. Amangeo see you ride bila DL. Taka taka jenga kuwako chuki ah. Zimeshika juja make and cookies ah. Nina feel kachita on duty ah. See you happen hadina suti ah. Na maslay kuna bebo na nduthi ah. Na samosa ni zile za puthi ah. Unda sana kama na uthi ah. Guo fupi ni zile za uthi ah.
Nike modo man miu wanga ring. Ni tesonko man venye na zitweng. Eko yo wa muranga na kamkoba ring. Kawagitha kaman niki sepi ring.
Miu wa shangwai adi kwa baraza. Niko bach na mango koka saba. Ziki shika lamba lolo chora saba. Lombo so adi mwage haga.
Niko ring na bifuacha niwa. Zimeshika na bifuacha niwa. Kwa the ring uyo bana chakua. Shikilia bana uyo chakua.
Yoni criminal, kama ndlama buda boss kama vindio. Mina cheki blue, wuna cheki indigo. Na kupenda ata ukinita indiot. yo ni criminal. Ukiromosa ile part more critical. Ukidai can we get more physical. Ukiwasha go de past besiniko. Yo ni criminal, you are criminal. Ndakupata pale mbele kwenye pinako. Leo Nairobi kesho na kuchiki Singapore. Huku kwetu josi karibu na liquor store. Ai!
Siyo ni criminal. Siyo ni criminal.
Alejandro, oni wa mabimbo. Zimenshika, zimenshika kama zero. Kina 420 na kila kilo. Ukiwa oni ito na penda kino.
Wapi, wapi, dadake, dadake, aje hapa ni mpakate. Wapi,
Kongo, zangu zimeshika niko ngango. Kongo, zangu zimeshika niko ngango. Maongongo, maongongo. Zangu zimeshika niko ngango. Maongongo, maongongo. Zangu zimeshika niko ngango.
Tebe fatuma kule mboro. Nakanyonya kanyonya kiroboto. Funika senye geto mabati nusoro. Best kono kono bila nyoko nyoko. Konyagi koto koto tribe wa joto. Shingo ni kisling dole ni kingoto. Kuzeru kubuya kuchapa tumboto. Imu kibao kishashi msokoto. Ayayaya boruzi ni mangonglo. Kima ngoto kitosho apeku.
Unavyokata Malkia palipupa. Wako nimedata. Sura changa changa. Gozi ya gongo bata. Shekun palisi ya sanga. Yani swadata. Wangu boyo utaupeleka puta.
Anuja kukosa.
Sinyora miya mbohu. My mama sita.
Karibu come closer.
Katoto bisi kuti kuti.
Ale.
Madwiti twiti. Yani tiki tiki,
kali vyo katamu yani keki keki.
Madwiti twiti,
speedy mia misifungi breki.
Chiki chiki chiki,
we mama.
Pepete, ipepe, pepete,
ipepete ukinama.
Pepete, ipepe, pepete,
we mama.
Pepete, ipepe, pepete,
ipepete ukichutama.
Pepete.
Kakufikisha haji na potaka Basi ongeza machonjo Leo taratibu misina garaka Mpaka majogo I love the way you got it from me daddy
You turn me to me oh oh
Fundi wako wa mapesi chumbani
Mandigo ningo oh oh
Niko gele kamsumari
Kwa nyundo ya kome oh oh
Nisukushie kausukani Katoto visi kuti kuti
Ale
Kai mazwiti twiti Kameja siya katikati
Ale
Kai Yani tiki tiki Kalivyo katamu yani keki keki
Ale
Kai mazwiti twiti Speedy mia misi fungi breki
Ale
Kai Yuki chiki chiki Hey mama
Pepete Ipepe Pepete
Ipepete ukinama
Pepete Ipepe Pepete
Kai kai mama
Kama kawana tangi ya biti ya mao
Junge kunye na jungi ni nyuki Msupa kotire menyanya na kuki Kumba mshude ya rushe mkuki Ashikwe na nyege atoke mkuki Kuna mse area flani ako tu mapunye Loshi kono banana Anadai peke jeng Anajita Rihanna Nanaka ako de rungu yangu sutabaki ukiishi Simple Pige munju kwa dimpu Kana duda apigu kifimbu Juni chuma mpime kidimbo Ako magizanto ni mtunge kiwimbo Ako na kiplan na mekam akiban Niko ida ya fatuma so nifunge ramadan
Ndakukemba, sipa kuja hapa, wacha kuepa Unaweza, unatesa, ndakushikilia, venye umebeba Shika mboko, na si loko, ni international, fungua maido Na siku chochi, speaki mdomo, na we ngoko, nimependa iyo shingo Ulala, ulala, napenda izo, ulala Pretty ladies, ulala, Superman kemba, ulala Kuja basi, shusha ngodha, yo busho Abdikini, uniamini, usiniamini Baby leta CV, nipige chiki
Dumbo, yeah, yeah, adipateki oh, dumbo
Yeah, yeah, oh na na na
Fimbo,
yeah, yeah,
adipateki
oh,
dumbo
Oh na na na,
idumbo,
oh na na na
Fimbo,
yeah, yeah,
adipateki dumbo
Yeah, yeah, oh na na na
Fimbo,
yeah, yeah,
adipateki dumbo
Oh na na na,
idumbo,
oh na na na
Fimbo,
yeah,
mm Adiwa muranga round sita na endanga na
sabari sabonga
na uyo malaya Banguze bendo nipateza kawada Jaba ya ringi choki ni madea sara Sara raika liona bonga kia hoodies Makers neza fanyo ngonke fudhi Niki ureka rehe wana gohe kudi
Achungula
Mixa chavis na bumi
Achungula
Sana deike foko
Achungula Achungula
Achungula Achungula Achungula Ochungulo 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 Ochungulo
Ochungulo ndio dance style bichi Ina suit tu manze mafisi Kunja bega then come heavy Bounce fiti hadi ukai cheesy Ochungulo ndio dance style bichi Ina suit tu manze mafisi Kunja bega then come heavy Bounce fiti hadi ukai cheesy
Ini anadabada one for the youth East and West wanacheza nayo Ini moto weka pasikando Tiki, tiki, toki, toki Toki, toki, tiki, tiki Stoke, pole, pole, uki Dunda, dunda, nayo, nayo Tiki, tiki, toki, toki Toki, toki, tiki, tiki Stoke, pole, pole, uki Dunda, dunda, nayo, nayo
Ochungula 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 Ochungulo
Ochungulo Ochungulo Ochungulo Ochungulo
Ochungulo ndio dance style bichi Ina suit tu manze mafisi Kunja bega then come heavy Bounce fiti hadi ukai cheesy Ochungulo ndio dance style bichi Ina suit tu manze mafisi Kunja bega then come heavy Bounce fiti hadi ukai cheesy Ochungulo Ochungula
Nikishikisha.
Ochungula.
Ochungula. Nikichachisha. Nakadonda kakegwe ni mapiza.
Ochungula.
Nikufilisha. Nikufilisha. Rongo nikipuliza. Niko mashisha. Nikushuka nao nao bila mabisi. Niko magiza. Jaba nao 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 nikumaliza. Fieka au 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 bila bakisha. Ati ule dem cute na covid. Ati ule churampole na covid. Ati ule bazisponyo na covid. Jwako vitu, la bigwe kitu. Jwako vitu, la meze bitu. Jwako vitu, la bigwe kitu. Jwako vitu, la meze bitu. Setingale, shash na yo kitu.
Unanukia poa kweni umejipaka nini. Unakaa poa kwanza ukidunga mini. Come through manze misi wezi kosa kiki. Dem anaringa badai anapigwa midi. Cheki mambichwa, kuseti lazima. Skimbi akidai dig mina zamisha. Madredi kwa kichwa, makali lazima. Kawiski kakika mtru lolo tameza. Niko kitu, mini kokutu. Jugu zikishala nrausha iyo rungu. Niko kitu, mini kokutu. Jugu zikishala nrausha iyo kitu.
Jwako vitu, la meze bitu. Jwako vitu, la bigwe kitu. Jwako vitu, la meze bitu.
Jwako vitu, la bigwe
kitu. Okay then.
Kijani, media ina digito na mabiste babi. Bulldogs na di area tumepige kambi.
Inani, we di pretty girl team. Give me your team, ka you know me own it.
Run on the pace, ka you know we born it.
Mamore wakonda kazbana
suma born it.
Ama shisha mane, vijiti, ama ni majane. Kam na mamu, nita mangarange. Mangi usa metako, nita zama nane. Digi,
are you serious?
Ha! Na maya!
wanapiga bila huruma. Mirako baby zime nice na chachisha. Na shika jaba dudo zime jaba hasha. Tuko na Ruth, Sija, Karo na Natasha. Sikirunda wananza kutetemesha. Shika ziko kama brana ugave. Ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za gai. Gai, 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 gai. Legeza, legeza, ma, legeza, ma, legeza, ma. Shika ziko kama brana ugave. Ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za gai. Gai, 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 legeza, legeza, mam, legeza, kiuno ni pekeje, pekeje, legeza, legeza, mam, legeza, steak ni pekeje, pekeje, legeza, legeza, mam, legeza, zigo ni pekeje, pekeje, legeza, legeza, mam, legeza, diaba ni pekeje, wana bebo na uba, pekeje, 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 pekeje. Kisha napaka mafuta kakijipa nikachapa ni hadi kachachisha kwa mbuta. Ulegeza zigo ni banju mandoa miukuta. Winga kwangu itada, winga kwangu itada. Makejani weekendi lazima utoe form. Na mamlena wakilandi sisi tuwa bom bom. Ise uzembe na lazima iwaweze. Kabirka kwa blame na kajongeze wazeze. Shika zigo kwa mabrana ukaze. Ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za gai. Gai 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 legeza legeza mam legeza kiuno ni pekeje pekeje legeza legeza mam legeza steak ni pekeje pekeje legeza legeza mam legeza zigo ni pekeje pekeje legeza legeza mam legeza diaba ni pekeje 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 pekejua pekeje 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 pekeje
yeah
pekeje
yeah. Sailors on the beat, 1 2 let us go nigga get a beat. Tulitana bona imono I ika pissed. Sasa tumerudi tumekam na the beast. Hit make a lunatics now on the mic. Sailors DNA gonna make you wanna listen. Dancing to the beat, you shaking on the beat. When you on the beat, you talking on the beat. Nimepata komboka handi shia threat. Like the way you lekeza, easy till I'm wet. Like chapati geuka, wanna make you sweat. Wanna make you let go far, wanna move it out.
Sasa tumekatalika, nima peke tinda tuizo tumita.
Na first
baby, baby girl, watoka pande gani, mina penda tuizo dhuda. Na staki para zako za kireja reja, mina penda tuizo dhuda. Anyeze baby girl, watoka pande gani, mina penda tuizo dhuda. Na staki para zako za kireja reja, mina penda tuizo dhuda.
Na kushiki shiki, ukini lola lola mami, mimi ndio bad man. Ukishiki shiki, ukidondo dondo dosa, wewe ndio bad girl. Familia badilisha, mini rastaman, natoka sauti. Mr. Isa, zime wa shika. Nairoba recall 911. Imure ukuchichi ndia na wateka.
Anyezi baby girl, watoka pande gani. Mina penda kufo dhuta. Nesta kipara zako za kireja reja. Mina penda kufo dhuta. Anyezi baby girl, watoka pande gani.
Chai, na dai kupiga wera na wasi wamedunga tai. Na nizipate klabu na wagala wamevai. Na zangu zikishika mundu wache tukwandai. Boro uhai, na waga city die. Na waga niko rada kama nganya za rongai. Na waga nina dreamza kukupeleka Dubai. Na baby kini ita nitaka msai sai.
Boro uhai, boro uhai, boro uhai, boro uhai, boro uhai, boro uhai, boro uhai. Na hitwa Dimore, na mini ngore. Apa mtaani tumeleta ngore. Mama zetu zimeshika kikoro. Mababi na maodi wanatuporo. Bora uai na zimenasa. Paziki zimeshika niko na kitaba.
Stamina mini na yoka ya jini. Wacha, wacha chumela lendani. Wacha, wacha chumela lendani. Wacha, wacha chumela lendani. Wacha, wacha chumela lendani. Wacha, wacha chumela lendani.
Wacha, wacha chumela lendani. Wacha, wacha chumela lendani. Wacha, wacha chumela lendani. Wacha, wacha chumela lendani. Kijana tari misi lalangi kwa kazi. Nesta minami ni nayoka ya jini. Wacha, wacha chumela lendani. Wacha, wacha chumela lendani.
Wacha, wacha chumela lendani. Ache kangeu sogedo ama we. Desa joyo turiki shenzi. Hadai lolo ya nataka chuchu. Hadai kudarwa ya nataka munju. Free Banton ya nataka chuchu. Penda ye lindana. Ili endani mangeus madudu.
Wacha dopenda nginyo. Mse nyaradi ni wacha. Wacha chumela lindani. Wacha, wacha chumela lindani. Wacha, wacha chumela lindani. Ruma hazi tatipi dopenda nginyo. Mse nyaradi ni kichapa sinikifu. Na mihodare niwi chapaga na finyo. Na hapa nice mademo penda fimo. Akwanza ngoja amifika kijani. Mjadofi ya nakako tadane mebeba mele. Mpiga luga sunajua yani ngele. Mbe siyo punde tusharuka kwenye bedu. Oh Lord, oh Jesus, oh Peter. Ni wito zadi sa zile na shugulika. Ni waga rapa na leo nimebadilisha. Na leta vibes old school kaza isa. Na magizani ndo bado miuza madiva. So if I'm on it I promise na leta fifa. Hiki shingoni ya msori hiki umeza. Na hudi tena na tena sita kuficha. Wacha, wacha chumela lendani. Wacha, wacha chumela lendani. Wacha, wacha chumela lendani. Wacha, wacha chumela lendani.
Kiti wa ikus miuka mgware. Nimejipin makundi kustaki jakadale. Nasiza kabaki wale nimetoboka mare. Kwa mnyonjizo ina macha mohae. Kama mabishti kutuka inataka sixam. Siki mpepe mesi na yusuki nishika. Nataka menje ni record nyeke insta. Kadenka rapa flani nimemanga story kuisha. Lala lendani hatara netambu ikisa. Nakae rada kama pedi chuma itatafika. Juzi 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 juzi.
Najua mimi kani vajo nyandua kani sape na fua sao juu utajua mimi kani beat na ua mimi kani shash najua mimi kani vajo nyandua kani sape na fua kao juu utajua sina pressure kani manzi najua kani date tunadishi hata yego pasua sina pressure kani for me nakua mejipini na waroro wanapenda chafua attitude kaya madhakarua kani meeting itabidi umetuma barua that's been bima pako za shua. Na unashanga mbono pakita madema kishua. Kani ngori na jificha karura. Nina shimo mingi manzeta kuliko sungura. Tenja mbao eneza shika metura. Chorea sambu metengene zona. Sambu metengene zona. Sambu metengene zona. Sambu metengene zona. Nai wake. Nai wake. Nai wake. Mi kani beat na ua. Mi kani shash na jua. Mi kani bajo na lua. Kani sape na fua. Kau jui utajua. Mi kani beat na ua. Mi kani shash na jua. Mi kani vajo nyandua. Kani sape na fua. Kau juu utajua.
Niaje MS netwa Alejandro. Nimetoka pale chini manze dango. Juzi nilikuwa ndani kanjo. Pesi yangu kati mini boy fajo. Imekuwa siku mbili kumisango. Ni upata nama na mida mza wangu. Na
let me see you vibrate. I saw your booty on your Instagram gyrate. Sideways, let me see you moving sideways. Rock it on the floor, I don't care if you shy away. By the way, got your bae and she nasty. See the way she drop it on the floor for your body. Na kila mtu anataka ambate. Na kusi nyuma yake wameweka juwa kate. Cause, akikunamia yungu yako. Ikona kwenye floor, hibash, siya mamako. Damn, I love the way you turn around. And I got married, so I'm the loudest nigga all around. So move me like you're giving it for charity. Yeah, I know you think my booth close, I need clarity. Taco, let me see your rasa. Kwanza, I'm a whole ambassa. Taco, taco. Geukia mwenzako. Saka ule manzi ako na matako. Sikuwa kujona fika leo. Pia tutundo sito intaribu maineo. Where you from? Kitengela ama umo. Shaky shaky gal gal, I like the way you got that. I'm from a city where kila kona ziko. M-A-T-A-K-O. Hole E. Wow. Big booty bad booty. Enda chini shaky booby. Kulo speaky. How you doing? Yeka mikono akimbo. Let's get with the foco. Nama aki chini. Let me show me your matako. Show me your matako.
Kana penda kumfulu. Ska kai kwa floating.
Shida tu ni poti, kanapenda tu mdulus kakagi kwa floaty. My boy wow ni chapia, vile wow mdandia. Kameweza, so mini taka katia. Hey, baby usi nifungie duka. Ingia box, niki kutupia luga. Smooth operator, misi naga pupa. Na ukishika ball, bishua nitaruka. Mbichwa tu, sikulagi manyaru. Niko na zivo na zetu zimeraru. Kimbo nimebeba nikaya kifaru. Siko loliondo, lakini mini babu. Zima lights, tuende kezani. Tam tam, kisha na mwaga ndani. Juni na sauce, mayonnaise. Njoo kuwe tu, my lioness. Leo ni lazima zita nice. Hey, yeah, zita nice. Leo ni lazima zita raru. Yeah, zita raru. Hey, leo ni lazima zita nice.
Na mira eo bas kuna bakana hapo nyuma nasibika mnafanana mana kila day bana unaitangaza katangaze basi baby si upandana banda banda si upandana katangaze basi baby si upandana banda banda si upandana
Mwadi bala nazi nyama nikani kondonyo. Nikidungi nimepaka neta choma mboto. Nikidudu nikinyanya na poteza doko. Zikibundi zikinyana zipeleka soko.
Mpinduru wewe
Mpanana Mina eo bas kuna bakana. Hapo nyuma nasibika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Mwadi bala nazi nyama nikani kondonyo. Nikidungi nimepaka neta choma mboto. Nikidudu nikinyanya na poteza doko. Zikibundi
Wabebe, skilo, wabebe, waskia.
kilo. Wabebe, wabebe, wabebe waskia. Wabebe, kilo. Wabebe waskia. Wabebe, suji bebe. Wabebe waskia. Ete, nimejisete, amejibeba, usimuweke. Niko isko kwa mabiz na manjege wako ona. Mejibeba ako fine, sura nzuri ya mevai. Kweli nini uko high, piga mushu kue high. Ukiweza walai, tumuwabeba walai. Ngoma mbili zinadai, ninadai. Watoto wawili tunadai, njoki nduta na wamai. Wabebe, 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 kia. Wabebe, skilo, wabebe waskia. Wabebe, skilo, wabebe waskia. Wabebe, skilo, wabebe waskia. That girl, she a bad and she know. Cheki vila mini marda shiro. Like a snake body girl, yeah she go. Dogo dogo baby, kakinyonga. Mina penda vile haga inasonga. On the floor, kwanza ibiti kigonga. No life, fine girl, umeni roga. Umestani kama tatu tuza ronga. Na kubeba everywhere, mino donda. Wacha kukonda.
Nilikuwa jam sign ndio nakam. Hawa watoto sio wanapenda vitu tam. Wapatie wakanyone vitu smart. Ni watese ni waonyeshe hizi plan. Hakuna aja dry dry usiban. Hakuna za umleto washa shash. Hakuna upper cock face hizi bash. Hakuna makali na kwani hii ni chat. Niko shua nimejipin ni narungu na ni mpige za ulevia toke ruku na toke huku na ukwetishe Google ma aguze izo wires kie dhichima. Suko veri minadai ni kusese. Ongeza izo glass bana ni kubebe. Ongeza hadika ye ni kuyembe. Ukidai kukatwa ni na wembe. Weka weka ongeza ingine adi nseme. Dara dara iyo turi adi nseme. Ni msupa ama chura bado ako. Sababisha tuwa kunyo idha wako.
Tuwa kunyo, tuwa kunyo, tuwa kunyo. Tuwa kunyo, tuwa kunyo, tuwa kunyo. Tuwa kunyo, tuwa kunyo, tuwa kunyo. Tuwa kunyo, tuwa kunyo, tuwa kunyo.
Kitumi ungoje ni gazeti ya Sunday. Kolabu next ya Yesu na Ariana Grande. Karao mkurino ama kuwa fandi. Na narea sana kunipata soba sandi. Kama nitini sida hizo maleju. Nipate club nikikoroga mangamu. Nivute mbicho ni confess kwa karao. Ati nile manga mtoi wake pale chini grao.
Tune garage minada kichere oe. Sorry madam misi dai kuku enjoy. Kwa ni madam minada kupea joy. Sidai shuko na pia sidai koi. Luku zangu mi upiga tu kikoi. Nima trace up sote za mko. Sina ndaye kwa maisha.
Unani bamba ki designer. Bia zungusha waistliner. Napenda kidunga designer. Nikupeleke tu kwa baba na mama. Minasikia tu gulala.
We ni bonge la kitoto. Baboko. Neza nitoa kwa soko. Toma baby let's go go.
Don't make me suffer, don't give me stress. The way you want me, I go marry cash. Atapa tapa, apocalypto.
Smoke it round the waru waru, ni break it out of waru. Miguel wewe. Nipe kwa maru maru, andani ya subaru baru. Uzuri wako wanifanya lewe.
1, 2, girl open the door. 3, 4, come touch up the floor. 5, 6, you na jona taka mo. Saba na neo, sinifanya kutu. The way you want
Biga goti ama domo basi Tuka geto neza cheese nkupeleke ya riki le Shigi shigi de out of 10 kula 10 Mwenye chuki na wembe jo zaidi ya town tawape Hapa mjazi ndi uban kastima Pana fwada msupa kame kosa biga Yanki chupa one two a shachi kwa Yani ya mana gali siku bombastika Shai lamba, lulu, lamba, lulu, lamba, lulu, lamba, lulu, shai lamba, lulu, lamba, lulu, lamba, lulu, lamba No shy lamba, no look lamba, no look lamba, no look lamba, no shy lamba, no look lamba, no look lamba, no look lamba, no.
Biga goti bana domo basi Doe lolo neza chizi upige nduru wa dikile. Shika toto fiti nama ki inama mina bend. Kibaki tanda sani minas mama dikide. Digi digi de, out of 10 kuna 10. Tenda venye unakaza nika unangoja bet. Mube selfie jo apana katenje kabambe. Kuti waki anza dance katenje katembe.
Kanya kipenzi bana jushan maliza. Steamer zima mzingo meze joke wakiza. Nipe nani chimney zaidi ya Wiz Khalifa.
I'm welding.
Buda cheza na nari ati Buda cheza na nari Nike zima washa Buda cheza na nari ati Buda cheza na nari Nike zima washa Buda cheza na nari ati
Kwani nini hola gala dance Chike meza shiki nanga yani da
Buda cheza na nari ati
Rada kuna kutu bond Yoka ni kubenga Yoka ni kubeng Yoka ni kubenga Yoka ni kubeng
New position New position New position Yala new position Zima washa Buda cheza na nari New position New position Yala new position
Instagram be, bena penda sana izoma Pale Instagram be, bena penda sana izoma Yani pale Instagram be, bena penda sana izoma Yani pale Instagram be, bena penda sana izoma
Na mukia ni go insta, supa na kusuka nuna dinda Ringa vile diva na tatisha, twitter pana dhani ndalalisha Chuma, ona uyu, ako dance wa mebeba, ona uyu Ako japa na mabella, ona uyu Yunginyo na wakemba, mshike kiuno kwanza Twende dada blanda
Nasi ni cause I'm super si stress Kama rene kisha basi unipe Natural diva last money spend Ataka ni mita Mr. Bagain Gena si ni cause I'm super si stress Kama rene kisha basi unipe Natural diva last money spend Ataka ni mita Mr. Bagain Gena si tale Instagram be Bena penda sign is on my Pale Instagram be Bena penda sign is on my Yani pale Instagram be Bena penda sign is on my Yani pale Instagram be Bena penda sign is on my
Napenda is on my Unanilenga na umevai lukutu Nadai wife ikeja na zukutu Na kudiemu alai unadai nukutu Ikibita nkawe wacha juju Boy child ashara usha duduju Swansa ashara usha jodududu Na kudiemu alai unadai nukutu Kepa tutu akufiti shikisha njugu na njiji Cheki bro, washa shansha adi nuru Bile ticha kuna shule kuja garu Nyanyas, mafkwamu Orozo, nikashoto
sila Kapa bala ni manoko kwa finale Na wanga wasi bongi kango nane Mi wapumbuza na sana kanko kazi Yari wana deachi mini pane Na mko shua jona pieka kicheka Pieka kicheka Pieka kicheka Pieka kicheka
Mafuma fuma ilale ndani Zaka jaba cheki bati Nikidunga nege juu nikati Cheki kina masi sisi lati Zungusha mahaga lefti righti Na cheki mamini lumku dati Zimeshika zimerunda niku nasti Kumeja tumushi na wanati
Hapa bana ni manoko ka finale Na wanga wasi pungi kanko ndani Mi wabubu sana sana kanko kazi Tayari wanadati mini mfane Na nko shua jona pieka kicheka
Changuza ndani kwa ndani Niko daro ni menyanya iki Tisha tiga tuk surya nyaru sitaki Tuende dada teora saba Tuende kaka tuende kaka mbuze nalia Bila nakatika boss Mbuze kusku
Hapa bana ni manoko ka finale Na wanga masi bungi kanko nani Mi wabubu sana sana kanko kazi Tayari wanadati mini mfane Na nko shua jona pieka kicheka Pieka kicheka Pieka kicheka
Mamoshi moshi papas mina unguza Akisle kipongi na gezanga punguza Nakani mtoto wa mati yangi na ikumchika Kaiko fiki basi kuza minyo Kaimeshika basi wachafinyo Mujiza leo bana ni manginyo Komye maodi na pia mayo Wakila lisha makwela ni wo Bezi ni vela na ngem ni rong Adi manguru wakuche na kong Kuzia wangeus pia wakuche na thong Iyo story cha baba, cha mama Zia mangeus wanapenda kalongo Iyo story cha baba Cha mama, zia toi wanapenda kalungu Iyo story cha baba, cha mama Zia maodi wanapenda kalungu Iyo story cha baba, cha mama Zia mayo wanapenda kalungu
Fika pain ni kupeleke na rada. Ita mangeos mionyeshe nani baba. Tutondeisi anapenda miti mama. Fika masai ndio uitishe kukumanga. Wanya kweli ni kuonyeshe vifaa. Kupia tosheke yo vile nafaa. Namba nani achore figa. Na ako truba na sima giza. Leo sijaba ni magiza. Leo za odi ni maisa. Akichekwa muro iza. Asikicha akunda shika pizza.
Ebu katika ndo tucheze kalongo. Ebu rambosa ndo tucheze kalongo. Ita makwila ndo tucheze kalongo. Ita machura ndo tucheze kalongo.
Iyo story cha baba, cha mama, cha mangeus wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, cha toi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, cha mangodi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama, cha mayo wanapenda kalongo.
Yani moto fire, kani kanda migano, yani kama chawa.
Oh yeah, I like it wet and crimpy. Asema tamo kama baby, kumpiga stiki yigi yigi. Sasa nyumbani apakali.
Oh yeah, girl your body's on fire. Oh na 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 na, body's on fire.
Oh, oh Lucia, Lucio, Lucia.
Wait up for me, nigga. Nice to cook at a magic. Magic, magic. This is an emergency. Someone call on la very good. I'm doing in energy. Baby, I'm all over you. Kila kukita si badiliki. Ulini chengo kafunga na bao. And I saw my magazine to get you get you. Mari papa mpo wanataka deti ni wape namba. Me'll never get again. Your love I can't be changed. Kachupa nimeshika kila time. Machungu moyoni ni kachungu moyoni ni kachungu moyoni.